memmo macafa kenye 17ffa rra kanjiro jinillalla irgogad eran darbe bodde nabukadnezar duwe motimbra darius kanjira mummo kae darius irga motuma argate bodde motuma sanirat irga kore bodde oji danielin baaye gamada yuture kanamale simmo daniel namota bekko mota kessa esatokoyu ega atawyu male daniel wajinin kanojetan namonni guddan do guddar tajaja kantaan danielin injalatan yuture atawyu male daniel ojisa ojechu duwa male wan yarate tokolle ojechu enojetuyu isanis ga wawara yarate sarra barbadu yuture namonni kunis kara daniel tin cubbu tifidan erga barbadani dabani bodde kara tokko duwa isargachu dandeenye jedani mariyatan innis immo yemmu waqa sawaqe fatu duwa lajidan erga gara dariyo sitide mani bodde akkas jedanin ega motumma keetif kantau kanin jijji ramne ajija gudda tokko baasi jedanin erga demani bodde dariyo sin akkas jedanin amma bulti soddomatitti namni tokkolle waqa akkan kadanne oka waqayyo fakka galata inne sine waqa ke duwa da oka siduwa daf male jedani ajija baasan Dariyo si sarga kanat agaye bodde aja anisin jettan baaye shaggada egasu namnundu akka bulti soddomaf anaduwa daf gadijeru jede. Daniel kanat agawu saatin baaye aare ata uyu male namaf sagadu namakat achu wanin barbannif Daniel kan kadatu waak ayyo duwa akka te amanne. Ega erga aja inni bayis Daniel akkuma bekkamu guyyat yaro sadi waak ayyo duwa dan kadata ya waak ayyo duwa daf kadata saad ees. Namunni kun erga Daniel ra wan yara barbadani bodde yommu inni waqayyoof gara tagalchu dokatani isalalani isargan yarodu masan figani gara Darius demudan ega Daniel sif ajaja ke dide waqayyoof kadata jirani dubbatan bole wanko arras jireenya keenya keessatti otoo waa tokko namarratti cubbuu tokkolleen hojjetin namoonni tokko tokko cubbuu nurratti barbaaduu laata. Akka macaafa qulqulluu keenya irraa dubbifannutti waan yartuu tokkollee ookaa cubbuu kan ta'e jireenya Daaniyel keessaa hin argamne. Yeroo baay'ee namoonni ookaa jireenya isaanii keessatti ajajaa isaaniitis ookaa warra isaaniitis hin sobuu ta'a. Kun immoo baay'ee rakkisaadha. Meeqa nu keessaa immoo nama meeqa laata namni nuun argu jenneetoo hojii keenya an hojjechuun irra jirotoon hojjetin akkanumatti kan dabarsinu.